atambala tewali lusozi luwanvu mukama lwatasanusa wendabangakoye mulinda botidde kuba abalabe bolina bangi nga n'ebizibu byesomba batamanyi katonda we ye bwatyo bwabeera buli kijja kigunda taba namulwanirira
nze katonda gwensinza taiwa tagenda kundeka ne bwe mbonaabona manyi sigenda kufa nnaku leka ngumiikirize mulindirire katonda wange mulamu buli mbeera mwempita leka ngumbe yamanyi nze katonda gwensinza taiwa tagenda kundeka era ne bwe mbonaabona manyi sigenda kufa nnaku mulindirire katonda wange mulamu ulimbeera mwempita leka ngube yamanyi
binji ngense sobedde wakati maziga manji mubulumi obungi wabawe subi wesige mukama sobola yetalina kimulema wabonabona jangwa kuumuze
nze katonda gwensinza taiwa tagenda kundeka ne bwe mbonabona sigenda kufa nnaku leka ngumiikirize mulindirire katonda wange mulamu buli mbeera mwempita leka ngumbe yamanyi nze katonda gwensinza taiwa tagenda kundekera ne bwe mbonaabona manyi sigenda kufa nnaku leka ngumiikirize mulindirire katonda wange mulamu yamanyi
Mwempita leka